寒冷。SOU 九级 Super Shobi Honey
Baba Mungu menipenda I wanna glorify your name cause you're loving Hey, siri siri umenipenda Sina budi kukupata unapokwenda Hey, Baba Mungu menipenda I wanna glorify your name cause you're loving Hey, siri siri umenipenda Ndumana natimbea na wejawe Lord, najua Well, I know Papa, you love me so Hadui kila kona wananitega No, but you never let go Niko hoi kwa kupigia yowe Yako langu limekauka Macho yangu ya mefifia Naomba kutembea nawe baba I'm in love with you Nobody else but you Najua ya uli mwengu ya tapita tu But neno lako lite stand true Cause I'm in love with you Nobody else but you Najua ya uli mwengu ya tapita tu But neno lako lite stand true Baba Mungu menipenda I wanna glorify your name cause you're loving Hey, see you see you menipenda Sina budi kukupata unapokwenda Hey, Baba Mungu menipenda I wanna glorify your name cause you're loving Hey, see you see you menipenda Ndumana natembea na weyawe
Najindai natembea na mesaya Na shukuru alinituwa pabaya Alituma moto, Holy Ghost fire Sasa niko fit, I'm fresh, I'm cooler Niliyokoka, shetani akakunja sura Staki hasira, Mungu naomba hekima Walio nidharau, waje kunipa heshima Kama eno kutembea nami kiroho Kiakili, kimwili kwa ndoto Shusha neema zako baba nifanye mtoto Story ya Noah, I remember Alitembe nawe popote alipokwenda Kwa uaminifu aliomba ukatenda Ndo mana maisha yangu kwako na sare Yeah. Nipe utiifu Abraham Kutembea nawe siwezi ishiwa ham
Baba Mungu menipenda I wanna glorify your name cause you're loving Hey, siri siri menipenda Sina budi kukupata unapokwenda Hey, Baba Mungu menipenda I wanna glorify your name cause you're loving Hey, siri siri menipenda Ndumana natembea na yawe
Mina king wangu yesu natembea yeah. Mina sing nishamka joko chea Kiatu nishavua kama mso sinapea Na for sure najihisi na pepea Nilikuwa na friends waka nifunza maovu Kufolizo matrends wanatobo wa vitovu Haki na saza dunia Misi zitaki Najivunia kwa kristo na baki Jaza majigunia Mini kupe laki Mbona takisikia au nikuandikia na chaki Kwa mba kristo na kupenda Kristo na kujali Wate so mejikenda Kabila joha jali Atimbona ninanga kila siku kama nyota Mbona napendeza bila bling na mambota Bona nina half na nilikuwa na kota Baraka zinanyesha nimetota
Baba Mungu menipenda I wanna glorify your name cause you're loving Hey, siri siri menipenda Sina budi kukupata unapokwenda Hey, Baba Mungu menipenda I wanna glorify your name cause you're loving Hey, siri siri menipenda Ndumana natembea na weyawe
Yeah, SOU We do this for Jesus